Wagwan mi miyevi.
Juju. Muli kwisa kaish.
Nishani teka niya. Ndimunshila.
It's late. Can you please come back home?
Nishwa bide
fina iwe.
Ndimunshila.
Maona imwachachila mona anaka ine nana.
Zami ya mamsela right now.
That's iconic music.
Shut out me.
Tiwe dati kala sini na kumwana yeze mazo Sini ziva na kwene wagona bati iwe ufono vipanga Monga Suni kona yai Bati niku kona nero Suni kona yai Bati niku kona nero Day by day I wake up with my heart so sad You treat me so bad
Weze kutiwe dati kala sini na kumwana yeze mazo Sini ziva na kwene wagona bati iwe ufono vipanga Monga Suni kona yai Bati niku kona nero Suni kona yai Bati niku kona nero
Weze kutiwe dati Iwe dati is a day Inali ni anniversary yato
Umani siya nekane
Uchiliza na magelo vena Do you wanna hurt me so bad? Ninago chita jani
Wait,
no, no Ninago chita jani
Wagona bati iwe ufono vipanga